Hlawuhamba kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuya sibonane. Hlawuhamba kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuya sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane.
Check. Baba, ukuhamba kwakho kwashiya izinto ey'phambene. Kwakuyisifiso sakho ukuthi iy'ngane zakho y'gcine y'hlangene, kodwa kwenzekanga kunalokho manje sixabene. And sekuyavela ukuthi sizalo mama abahlukene. Noma kuvalwa ikole abafowethu luthi ukuvakasha, bahambela kude nekhaya bancamela ukuyoqasha. Ufuna ukuqamba amanga, yonke le nto iyangikhulisa. Ngiyazi ukuba ubusaphila, izinto ubuzozilungisa.
Mina bengihlala ngikhuleka njalo ukuthi uNkulunkulu angigcinele umama wami, ngoba ngizange ngalithola ithuba lokuthi ngihlale nobaba wami. Every day ngihlale ngicabanga ngani ubuhlungu, ngoba ngisafiki nangephupho.
Hlawuhambe kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuye sibonane. Hlawuhambe kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuye sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane.
Awena zohlala ukhona noma ngashiya emhlabeni wamfeso wanteso wana siphile nawe. Wena uzohlala ukhona noma ngashiya emhlabeni wamfeso wanteso wana siphile nawe.
Christina, ngiyazi ubuzothi msayo uyaqina, ngixolisa ukubiza ngegama manama kumina. Inhliziyo ayipholi ayikholwa, sophinde ngakubona ngibonge ngekhono lelwa ngishiya ungiphe lona. Abazukulu bayakhula shemu ngababona, nempilo ayikholule ngcono ukuba usekhona. Kona siyayidudula phambili la siyakhona, masisangome wavula wade ngiyadlinywa kubona.
Kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuye sibonane. Hlawuhamba kwabakhlungu inhliziyo ngoba kwakumele ehlukane wakuthatha uNkulunkulu ngingalindele wathi sobuye sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane. Yohlala ukhona, yohlala ukhona, yohlala ukhona, kodwa sobuye sibonane.